Kokoriko Production.
Mistari mikali napiga na inakaza Unkubab, Top City, Mirirani, Ndo Sisi Usilete, Zaki Zushi, Bero kwa mtam na kuwa mafisi
Na kuwa mafisi,
na ibeba Mirirani, Mandiki
Jubaani,
Yo Flow, Sasa na wakonto, Sisi tupo juu, Time ya wakuu, Tunafika manta, Yote tuwaya beba, anzisha vita na mkushwa mta Wana kubali, wapa sifari Chocho zote, pande zote, tunakimbiza Hubu za giza, wana shindana, hawa niwezi Na wapoteza, kwenye ramani Nikiliamsha wanakuja,
wanakuja
maze Nikiliamsha wanakuja,
wanakuja
maze
Mandiki mtawa secondary, Mirirani City Sharp Corner Music, Kokoriko Production, au sio, it kama hiyo,
Weka sauti ya speaker juu Manriki nipo full Time yangu wa kutamba Sio ngoma mdananda Nakalisha hizo namba Kwa pamoja sitasepa Tunaliamsha wana freeze Tunaliamsha kwa machizi Wanajua Manriki ni sonko Sonko Na bado vesi zangu azina uloko Nyoko Nimekubali kwamba natisha wananipisha na makini wao heshima naipata Mirirani siezi dharau nilipotoka tawa secondary king najidai wakubwa na wadogo toa furahi hapa kazi tu jitume utapata hapa kazi tu jitume utapata Mirirani
city kitu kama hiyo nini napasuka Mandrick Tonga bele za rekati endi ya mtu mbaka Cairo
Kokoriko Production.